turibuka jenoside yakorewe abatutsi amahanga arebera ingabo z'abanyamahanga zari mu Rwanda aho kubarinda zirabahunga
barabizeye babahungira babasize bonyine barabatsemba ishupfu rubirwaga shinyago ni muzazima tukiri bazima barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba ishupfu rubirwaga shinyago ni muzazima tukiri bazima
On 12 January 94 there you went announced the preparation of the genocide in Rwanda the French ambassador and the Belgian intelligence services they gave information of the preparation of the genocide in Rwanda
Barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba barabishe urupfu rubirwaga shinyago ni muzazima tukiri bazima Babasize bonyine barabatsemba Barishe urupfu rubirwaga shinyago Ni muzazima tukiri bazima
Seho viva Non oublierai jamais La décision prise par l'ONU D'abandonner les Tutsis qui s'étaient les figés A les Tutsis Chukiro Ils se sont tous massacrés A Nyanza Chukiro
Babasize bonyine barabatsemba Barishe urupfu rubirwaga shinyago Ni muzazima tukiri bazima Barabizeye babahungiraho Babasize bonyine barabatsemba Barishe urupfu rubirwaga shinyago Ni muzazima tukiri bazima